is about to get ugly, I bitch me. Shit is about to get ugly, yeah. Shit is about to get ugly. Yiri K, omncane boy o-99. Inflow yakho ayihambi kahle awusokile urapi 6-9. Kule game uhlobo isile like my flowers. I gave you everything, ngalinga ukuhamba mange emphakathini. No one is sleeping on you, uzilelele ngiyakubona ufuna ukuvuka ngami. Thatha ama-chances anu yashisela unama-fan. Ithi ke ngikuhlephulele unensila noma unje. Trip okhuluma ngayo uzochitshwa ngayo, othothuni khona nayo iyangekhono namaphimbo nayo. Kuthi mangirepha ngiyadadazela, mangivela wena uyashalazela. Uthi kimi uyazilelela uyazincengela, yona le track ubanibeka producela. Iyo yini quality voice note leya, lalela mastering uyayazi ngoma ngayo uyazwela. Ngezindlebe lalela, fantasize ngama wheelchair noma sober me Christian Dio. Hayibo, I'm standing tall, no fear. K, you wanna be your music or fresh? Sawugcina nini ukhiphe ushit, uchamele game ushintsha shintsha ama shit. Awunadatha udropa kuWhatsapp, may play your DC. Zokulethela amagig izinja ezingalumi, shintsha igame saba nokudropa ngoba izinja zilinda ukubite. Ngiyakuza ukhotha uJohn Wick, iline ezalwe yimi ubuza uDismal. Izinja ke wena ukhonkotha mahala, how D-Styles azufuna noma kuhlangana. Ushintsha shintsha amabhangu, ucabanga ukuthi bazokusayina. Uyista sedi Ghost Rider, umakubhela yakuhlanza. Uyabantu winzi zenzi sami, imadi akuyona into yokudlala fana. When you come as ever, imvubu yami ihlale emanzini phela. Mina into ngiyayithela, Jerak is slender. Uyakujwayela ukwenza isangoma, ukushayisa amathambo. Hayi bo, nangilo nalibisi ngoba ukhala ngamakhadi. Diri ncela like him ngoba umnyama ngathi uzalwa umakhadi. Wazi ngefashini ngoba igame phethwe imlalo okushini. Wena uthini umrap ubhale efonini, akanabuking ama-track awana link. Swathola kuWhatsApp, what a shame, what a shame. Young blood, let me take you back to school. You've been skipping periods like a pregnant lady. I know you don't like me, I do it massively. I ride ways, I don't need no support. I hope you saw me, izwa umageba kwena kuphela. Uyangihlekisa, uyashayisa, lento yakhe iyakubhayizisa. Uyigroupi kabe uthenga ubuso, ngabe ucherry wena, ngabe uyadayisa phela. Wena ukujwayele ukudliwa, uyanginya. Yiko mina nawe singanawe ifeature. Angicharge but for wena, hike away yabiza. Nyazi ni fake kabi, nginifake ICU nonke nginidlisa ngamapipe. Baningi abazozama ukungidiza, uzani ngobuningi, angisabi nika.